Mangulusi soa kapangimshela ngisase high school athu funa malume isemncane ufuna malume
uyena awuye
Mangulusi soa kapangimshela ngisase high school athu funa malume isemncane ufuna malume
bamhethe bamqeda
sethu funa mina angeka bancane ufuna mina
bamhethe bamqeda
sethu funa mina angeka bancane ufuna mina
doctor sasefikeni bama Nazareth sasimcela sethu unqabana usisa ngisidaba athi mamba sasayikumu
ufuna mina
useyisangoma
sethu funa mina angeka bancane ufuna mina
useyisangoma
sethu funa mina angeka bancane ufuna mina
A man and his daughter.
Inkanewane.
Ha.
Inkanewane.
Willele.
Inkanewane.
A man and his daughter.
Inkanewane.
Ha.
Inkanewane.
Willele.
Inkanewane. Hinzo.
Kwashamaxhosa.
Inkanewane. 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 Hinzo.
Kwashamaxhosa.
Inkanewane. Inkanewane. Inkanewane.
A man and his daughter.
Inkanewane.
Ha.
Inkanewane.
Inkanewane. A man and his daughter.
Inkanewane.
Ha.
Inkanewane.
Inkanewane. A man and his daughter.
Inkanewane.
Ha.
Inkanewane.
Inkanewane.
Hashtag Masoka.
Ukapela will never die.